Download kupitia ikmziki.com.
Niachana naye. Wanaume! Wewe! Sogea mbele wanaume tucheze wote. Aloka pembeni huyo sugar, achana naye. Wabwagaji! Zubeduna! Umepigaje? Tuwe magiria moyo nabia Napenda kulewa nikilewa siombe Napenda kutenga nikitenga siombe Napenda kulewa nikilewa siombe Napenda kutenga nikitenga siombe We wabwagaji mnakunyo nini leo Bosi wenu mie na ida Weke itu unakunyo nini leo Bosi wako mie Aso chesa pige kidole mulise kafata nini weo Weka moda leki wanangu zungusha we Weka mona shati wanangu pepeye we Weka moda leki wanangu zungusha we Weka moda leki wanangu pepeye we Zumbe kona zungusha ni une Masi don wada leki wanangu da leki Don wako fia wanangu kofia Don wada leki wanangu da leki Don wako fia wanangu kofia Sige libi lada leki Single DB like a fee. Single DB that I'm lucky. Single DB like a fee. Who was a worship party? Who was a worship dinner? Who was a worship party? Who was a worship dinner? Who was a worship party? Who was a worship dinner? Let it was a sunny corner and a chin in it. Let it was a sunny corner and a chin in it. Let it be a kama boso kusema uyu wapo yu. Eti nimekuwa kama mboso kusema uyu wapo yu Yona weka wasi kila mtu amjue Tena naika bango kipita mumone Chupa wangu mimi kukiti kipengele Nasipige simu nasiku kelele Nisha funga vanga nanda nisegele Nina fompeja baby wangu wengine wa mchungu Watu tasha mwino keipisu Basi kina mwja changate Wana kwa changate Wana kwa changake, wana kwa changake, kina moja changake, wana kwa changake, wana kwa changake, wana kwa changake. Squeeze the sequence, yes, ina kuita mbwa kichina. Piga miruzi kidogo ni wasikie. Zumbe kona. Papa we, tumba we. Piga kitu wa chese. Supercona Wabwagani Wepi Yamato, Pato, Pato, Wepi Yamato, Pato, Pato, Una Sudden, anyways, I want a chessa, Wepsi crossing dirty, did it some panta, Una Sudden, anyways, I want a duca, Wepsi crossing dirty, did it some panta, Weapon Dishapon, Weapon Dishapon, Weapon Dishapon, Weapon Dishapon. Pandisha mori, pandisha mori nione Nanyu wambu, itese chambu Nanyu wambu, itese chambu Wabele wabele, wanyuma suku Wabele wabele, wanyuma suku Socheza mwanangu pige kibao Seluka mwanangu pige kibao
Socheza mwanangu pige kibao
Mwanangu pige piano tuluke kama sauza Wanangu gusta piano tucheze kama sauzi Nonyesha sabongo mani, nonyesha sabongo mani kama chino Nonyesha sabongo mani, uwe sabongo mani, uwe sabongo mani, uwe sabongo mani Nonyesha sabongo mani, uwe sabongo mani, nonyesha sa chino mani, uwe sa chino mani, uwe sa chino mani, uwe sa chino mani Masi wabele piga kelele wa yuma piga minu
Wanakuna jua
wetu mudi kane eh tu wana kama bibi hello mudi kwako hello kama sera hello super kona hello baba gadi hello kama chapu hello baba tena nasema buna mungu kaje nasi mutu mungu Wanaume usikape peni mwana kukuna kulona choka timana kutukwale kwale usikape peni mwana kukuna kulona choka timana kutukwale kwale wapiga makofi kwa bidi chompele wapiga makofi kwa bidi chompele wanaume piga kwa juu nione piga kwa juu bado wapiga kwa juu wegusa kwa juu
Mwache mbe kapela.
Wangu suwena.
Kadogo unajienda, kadogo kwa stage. Kisigia maroni esha kuja juu, au vipi?
Wangu kipenzi.
DJ K2.
Umenifanya mipo yoyo. We are poli po na mchumbo na nisigia.
ile kulewa vipi?
We vipi umeondoka umeniacha oi? Eti kila siku mikilio nilo kupenda nkakuweka moyoni, ukujali ukanifanya chumio nilivokuwa nazo.
Yes,
si nilikupa imradi mama utulie, na leo sina mambo. Umeupa maumivu kafanya nilie, nilionyesha upendo.
Hey, huyu ndo MC Morogoro peke yake anaivai YCD mguni.
DJ Kisiga.
Hata na makei YCD ana.
Maron. Oh. On the beat.
Huyu ndo anavaa YCD kiatu cha laki moja.